mbadde omutima kunumanyo bobele yo chokenze anti abasajja tetubesiga emitima jamwe minafu nabikamo bingi nyo
Yeah.